kanono jalo nami sengibaliwe ujabula nhliziyo
nhliziyo yami
we emagameni otshalo nami sengibaliwe ujabula nhliziyo
nhliziyo yami
we emagameni otshalo nami sengibaliwe ujabula